Sogola ligula, omanyira sienanye nimboli. Asogola ligula, omanyira sienanye nimboli. Kugeza ng'omukazi nga kusiba abaana, abimba obusungu obuli mu ddiiru. Ebitangaza kemazo bika, yoga yoga nga bimbunya amaaso. Teri mukazi ng'omuzadde mu abaana, ayinza okukuteeka ku bunkenke atyo. Seninga nkuba atannaba kimanya, kyesanga mu luggya kyetobya. Ow'omutima ogubuguma vaawo, eddagala ndeese likaawa kyanguka okudda. Abo abakyala atabatya ntya ggwe, kigambo byanfuna basuulawo eddiini. Olw'okubanga mwadigida mukkeyo, akusiba omwana gw'amanyisiwo. Ekyama n'akisirikira ebbanga, gwe kitawe n'ofa binokuliza. Ne mateeka n'akutwalayo oluusi, n'oweebuuka nab'osuulirira abaana. Singa si bufunda bw'ensawo buli mwana agwa wali, nga tonnasula kinusu oba waakiri akagozi, kyuma kisooke kibataawulule. Buli awalira eba gavumenti gisaba eseewo ekyuma kibe kitaawulusi. Nakirabidde kwafereddeewo, omukazi yamugoba n'ewaka essunga. Akalimo kamuwedde kalomba, ko ne ssente zibaweerera abaana. Emirembe gyamuggwako ddeewo, nga buli lwadde waka avumibwa ng'akaana. Kumba ekitiibwa kyawaka okukikonga olusu, abaana baali baamala ekyaggwe. Lwa bufuna mpola nze kyemmaze okkenga, buli musajja yalikebeza abaana. Fukamidde nga nsaba gavumenti wano, buli we bazaalire tuteerewo ekyuma. Ng'omwana oluyingira ensi eno, mu kitawuluzi mw'abaateeka okusooka. Obwenzi bwandisi bamuwosaaga, ebyanguwa ne bujja buddayo egindi. Mukazi kyalisalawo ekyuma, kimulonkome nga bwe yamenyamu keeki. Deewa abaali kya bbogo kitawe, yapangisa akasenga ayiye ensi empya. Ow'olugambo n'amubbirako nti nno, mu maka gye wava weewulunta yessajja. Lyandiba eritabbuliiki nno, kuba empale zaali ezisingayo nkomole. Lijja ne lyeweggyeka w'enzingu, mwattu n'abaana baalifaananyo kkamala. Tebaba abaana b'eritabbuliiki eryo, n'okubanga kye kyakugobya essunga. N'aleeta musajja w'owedda, Deo Gracias w'alikebeza abaana. Bamugumu oba tolina ssente, nze nzuuno neesowoddeyo okuwola. Teri mukazi alikugoba nkakasa, mu maka nga yeggwe taata w'abatoŋŋaanye. Singa si bufunda bwa nsawo buli mwana agwa wali, nga tonnasula kinusu oba waakiri akagozi, kyuma kisooke kibataawulule. Buli awalira eba gavumenti gisaba eseewo ekyuma kibe kitaawulusi. Yali yakiwulirako ddeewo, mu mpulubuju nti eriyo akaayanira abaana. Kale yakeera bwana wankyawo, poliisi n'ajjaggulawo fayiro. Kooti n'ekkaatiriza nti nno, Deo agenda akebeza abaana. Omukazi n'apanga nnyo biremya, naye poliisi n'ebiteeka mu foosi. Omusaayi baagubajjako abaana bonna abasatu, n'enkulabira effirimu. Liza ati singa zimaze okudda, wabula kazaaliwa wangaddeewo. Omukyala naawe mukanyonyo, era ne kkooti n'egyesalawo nga yo, nti ennyumba mwagobwa lwangaddeewo. Emuddira era baakola nsobi omulumya. Yali awo asaba ne sukuulu fiizi mbu, ze yawangayo ku baana abatali ate babe. Kkooti n'ekisazaamu kyekyo, nti kasita obulamu obusigazaddeewo. Singa si bufunda bwa nsawo buli mwana agwa wali, nga tonnasula kinusu oba waakiri akagozi, kyuma kisooke kibataawo. Basajja muli mu kitinga ekyo, muzeeyirwanga kati ate anoonya butezadde. Bandibanga b'olabirira si babo, mutaayi wange waalikebeza abaana. Waliyo n'abaakuteza olubbo, omwana n'akufaanana ennyindo. Kibeera kibiina otwaliriza emyaka, Eno mbuze inava kutia konyabwe Mazika gone kajaga uko kamala Tiebya fayo biomu gensale sesade Naba walabe walizade muabana Bagambani agenda no mbuze yoyo Okugwesa kwenswa tekundisa mkuyega bataka Enkula ya wano manyaka basuko mumiro Mulisa mbetale mono nyali njia mungato Ngeze chengera balungi nkole kungudo Ebi obula mono buyonjo vyo no kubikuwa saganya Nechi bataka na venga chifuso rufumo Awangaro mwana wa mutesa Yenze waluka gamba sivodee